trust, on the trust, on the trust.
Team keep back it. Oh yeah. And on the music. Oh yeah. Woo. Oh yeah.
Hey. It's your boy.
Oh yeah.
Okay.
Yeah.
Wanapenda mimi na vyomba. Swaga zangu za wakosha kweli bada. Na so maduto tama jema. Na wajui kumbe chizi bonge la jia. Na mimi napenda ga bege bege. Nene kama gege. Iso ndo na jege jege. High heels na mawege wege. Bedi wani reggae speed. Deka dege dege. Double top picture leo, ni follow insta leo. Sisubili mpaka toke kesho doni kwa video. Come on juice tuka leo, washani vika vyeo. Weka mbali na watoto bengi tatu mpaka mkeo.
Kwa leo itabaki leo, sema ya kesho kimeo. Of course ya takopeo, ushusha itimia leo. Nendauli mwenye komeo, nituso ni kupengeo. Wabiye kimesha nuka tipkidegi kukweneo.
Usimone brother meni na nyumba kapendeza.
Deza,
deza,
deza.
Kinesimezi kumbe labda maisha ya memuweza.
Weza,
weza,
weza.
Mazore we be sipping the click. Pembeni wanangu zo slang katu meshuka na. Bela cherry homies that are huni wako heavy. Bande hizo waka tizi kitambo shaweka bede. Bina na waka mbora tadata. Muni mekoka kata kata. Nuinda chata nani manya kimbiza manyumbu kila kichaka. Life langu kama move. Yani kwishu inataka ujuze. Wanani soma kwenye nyuze. Mindo kwa mze sipotezi na miruze. Life langu kama move. Yani kwishu inataka ujuze. Wanani soma kwenye news. Mindo kwa mjezi kwa jezi na miruzi.
Usimone brother meni na ya nyumba kapendeza.
Deza,
deza,
deza.
Kinezi lezi kumbe labe maisha ya memuweza.
Weza,
weza,
weza.
Ipamba za kwa zima. Umefukoni pesa sina. Asa ipamba za kwa zima. Umefukoni pesa sina. Say team keep back, keep back, keep back, keep back. Say team keep back, keep back, keep back, keep back. Say team keep back, keep back, keep back, keep back. Say team keep back, keep back, keep back, keep back.
Sana mkisepa na bugia. Asubuhi kwangu chai na bamia. Ila ukiniona wala wezi fikiria. Bonge la sharo baro nige mixa kunukia. Kumbe shati la juma chini jinsi ya waire. Mele na wagongea wako aire. Chedi Steve no mavi ya tu big mile. Nisha pendeza mida tukutane highway. Kulabia kulabia. Nanya talipia talipia. Bili tukiletwa na kimbia na kimbia. Mbona baby baby shazowea. There's a lot of niggas out there doing what I'm doing out there. Out there. Bila ndwe tayari shatokea.
Shatokea.
Utaishije mjini maiti.
Get back, get back, get back, get back, get back. Say team, get back, get back, get back, get back. Say team, get back, get back, get back, get back. Say team, get back, get back, get back, get back.
Kibagi, no name music, Pity Wonder, Don't leave,
yes sir,
Scarface,
I do it,
oh yeah, 20,
I say Tim, get back, get back, get back, you say Tim, get back, what, get back, get back, you say